insizwa kanyoko Bongusale zinduni Aya pecha mando mafume Uyika bunga singa sokama Nyakalela insizwa kanyoko Bongusale zinduni Aya pecha mando mafume Uyika bunga
Amaya, ha, ambagini,